when I'm good in tonight. Breaking news, kipo cha police, kimevamiwa. Yes, up, 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 up. Alright, rosa, fiaki rasta, Leicester, front, toka west side, yeki gangsta. Don't turn those women to I'm tan. Bless up, I'm sorry mama, kabla gari ntanunua gun. Nchizi toke shaitan, niko kutana microphone. East Platinum, Baba Stars, Cowies na Babylon. Kaulifunzwa na mamako, kaleto bish. Walimwengu hatuitaji ada kukutish. Tamazi natoa roll, ijia ulicho fucked up a town. Then stick kwenye plan, no kikosa self-control. Levi na kuficha, ficha, wow. Young star, rap star, king shit, rasta. Man, I love this game, niki washa mziki. Unafika kila sem na still wanazimika na lifestyle. Oy. Awezi kunitoa kwenye mishe, muda la kufanya usitutishe. Street life cold kwenye hustle. Ujui nani atakusave. Fanya wish peace na wenzako. Mana haya maisha kama taulo lako. Semu unayofuta uso jioni asubuhi ilifuta tako. Ukiwa na pesa baba pisa zinuni. Boss kagandwa na chawa afaji kuni. Usijikanyage ukiwa chaka na wahuni. Jikuta una sura mbaya fujui ngumi. Kabla music ilibaki kidogo niwe priest. Ila mchongo kawa tough siku fitch. Boom kanza kutamani vidada vibitch. Nkachafukwa nkanza kuvipelekea six. So nafanya for the culture. Came a long way, swears culture. He struggle from street back and niwe rockstar. Till the day I go down bongo ita sing my name. So pay respect whenever you hear my name. Star, rap star, king shit, rasta. Man I love this game, niki washa mziki. Unafika kila sem na still wanazimika na lifestyle. Oh, awezi kunitoa kwenye mishe, muda la kufanya usitutishe.